record.
Yeah, this is let's go.
Oh, oh, Anita wendo dawa. Oh, oh, umenizidi power. Ukaniona feki, ukanikana na kusema kwamba unijui. Nimekosea namba, na bado nkakwambia mimi naitwa Dinoza.
Umenisahau,
na bado nkakwambia mimi naitwa Dinoza.
Ukanidhaya,
Anita so sawa. Umenishika vibaya, akili na waza. Lini utanitazama, lakini sikomi mawazoni. Utakuwa wangu, hata kwa mchongo. Ili mradi we wangu. Oh, oh, Anita wendo dawa. Oh, oh, umenizidi power. Oh, oh, Anita wendo dawa. Oh, oh, umenizidi power. Najua uko nao wenye pesa zao. Kisa sina pesa, penzi langu kaliona feki. Na tena kanichosha uliposema kwamba hunitaki. I need to love you, I need to love you, I need to love you. Usiniache nateketea kama
mshumaa. Yani nakutaka Anita, uwe wife sio nakupita. Yani nakusaka Anita, uko wapi na jina nakuita. Na nikikupata Anita, siku wache mpaka chini 46. Kama majibu ngenipa, nkakufishe pete kwenye pipa. Nifunze taratibu we ni teacher. Please baby ni bebe Anita, nielewe na mapenzi so kitita. Stoku ficha, nitakuweka ndani, stoku piga. Ukosi sifa, umefunzwa na nani unanitisha. Unge kuja nyumbani senyorita. Dinoza, anakutaka Anita. Ugombi ni kitu gani, sio vita. Na kuita Masu
record.
Yeah.
Oh, oh, Anita wendo dawa. Oh, oh, umenizidi power. Oh, oh, Anita wendo dawa. Oh, oh, umenizidi.